Difficult, but not impossible.
Hello, what a morning. Blessings kwa jia tuko alive. We are lucky. I've seen war. I've seen pain. Are we lucky? World full of tears, can't explain. Kids dying, unlucky. Sad, sad world, money, politics and fame. Mesahau nini humanity. Freedom, freedom. I'll be free. Are you free? They say peace is priceless, but the price is so high. Mekwa ngumu kuwa hai. Know that the other high. Bado nipo na wazo why. Poverty, poverty. It's getting richer, dying, trying. Thamani ya ipo kwenye utu, watu wanataka maslahi. Kill people for power and power kills people. Balance has disappeared, wapi amani lipo? Justice is the solution, but the conclusions are injustice. Politicians wako polluted, uongo wanaofanyia practice. Bada tu ya kuchagua, namba zetu zinaekwa blacklist. Tusigombane kuwafresha wagombea. Tupendane hizo ndo blocks so kulinge. Let's just be logical. Kwenye njaa shida ya maji, vipi upeleke silaha? Kwenye ujinga na marazi, vipi upeleke tamaa? Kwenye hama neno yangu, kuna tumaini limejaa. Sifanyi hii kwa ajili yangu tu. Ikikugusa ukishena mwingine itafaa. Tuvumiliane, hiyo ndo miguu ya kujongea. Tushikamane, tukifika jua tutapotea. Tukiwa wengi kila jaribu litangoja. Mabadiliko huanza na mtu mmoja mmoja. Mimi wewe yule sisi sote kwa pamoja. Tuungane kudumisha tunu hii mara moja. So here I pray for my nation and its people. I don't pray for money, fame, kuvipata ni simple. Nilipo natamani Frida huyu asibaki the same. Niwepo nisiwepo, remember my son name. Amani.
Amani.